dowladda dhexe ee dalka ayaa maanta daaha ka qaaday guud ahaan waddanka barnaamijka cusub ee caymiska caafimaadka qaranka ee loo yaqaano SHA, kaasi oo bedeli doona caymiska hore ee caafimaadka qaranka ee NHIF ta, waxaana lagu daah furay isbitaalka weyn ee magaalada Garissa. Maamulaha guud ee SHA ee gobolka Waqooyi Bari Cabdi Maxamed Macallin oo la hadlay warbaahinta ayaa marka hore sharaxay muhiimadda uu leeyahay barnaamijkan iyo waxa uu uga duwan yahay mashruucii hore ee NHIF ta.
Maanta waxaan meeshaan u joognay rolloutkii SHA baan u joognay, waana dhameynay. Maanta waxaan la joogay governorka ayaa xibanka ahaa dadkii launching ka sameynayay, waxaa joogay county commissioner-geeni Garissa, waxaa kaloo nala joogay director corporate services Ibrahim Aliow.
Cag oo lagaga baahanaya ma jirto. Hadday halkaa ka soo tagaan oo level 4 iyo 5 iyo 6 ay aadaan, waxay sameyn doonaan ama waxaa looga baahan doonaa kararkoodii SHA ama SHIF inay isticmaalaan. Marka SHA waxay iga bedelan tahay shirkadii hore, mar dambe qof laga baahanaya jeebkiisa inuu lacag kaga daro daryeel caafimaad ma jiraayo. Wax walba oo daryeel caafimaad ku saabsan shirkadan ayaa qaaday. Annaga midda kale waxa nagula baahan yahay dadka ku dhaqan hujunka waa inaan iska diiwaangelino shirkada oo nin walba kaarka qaato. Qofkii la ogaado macnaha inuu awoodin inuu lacag iska bixiya, Social Services Department ayaa magacaashooda nasiin doonta, dowladda ayaana ka bixin doonta lacagta.
Ibrahim Aliow oo ah madaxa horumarinta barnaamijka ayaa waxa uu sheegay in barnaamijkan guud ahaan dalka laga qabanayo, wuxuuna intaasi ku daray in ujeedada wasaaradda caafimaadka uu yahay in la isdiiwaangeliyo.
Why we are here is to do what is called registration drive. Sasa tuhakikishe watu wetu wakuwe register. Baada ya kuelezea hawa hii benefits na tumeambia tume roll out from NHIF, sasa tumekuja kuhakikisha we do a registration drive. Registration can be done through self registration, wewe mwenyewe kwa simu yako *147# na unajiregister, ama kama ni unataka usaidiwe, and especially our people around here, these are assisted people. So under assisted registration tume sensitize already, and we have trained community health promoters, and through the Ngao system we are actually going to the last mile to make sure that everybody is registered.
Gudoomiyaha amniga dowladda sare ee dalka u xilsaaran ismaamulka Garissa, Maxamed Ramadaan, ayaa dhankiisa ugu baaqay dadweynaha ismaamulka Garissa inay ka faa'iideystaan mashruucan oo sare u qaadayo tayada caafimaadka.
Hii ni rasmi kwamba tumehama kutoka kwa mfumo wa NHIF kuelekea kwa mfumo wa SHA, na hivyo basi ni kuhimiza tu wakazi wa Garissa na North Eastern kwa jumla kuhakikisha kwamba wanaendelea kujisajili katika vituo vya afya na usajili wa binafsi kupitia simu zao za rununu, kupitia mitandao, kuhakikisha kwamba, na kama wana maswali yote basi waweze kufika katika maofisi za maafisa wa Ngao, machifu, manaibu wa chifu, wote wamehamasishwa na katika vituo vya afya pia wale wote wanaohusika wamehamasishwa.
Barasaabka ismaamulka Garissa oo kulankan maanta lagu qabtay isbitaalka weyn ee magaalada Garissa qayb ka ahaa ayaa dhankiisa bulshada ugu baaqay inay isdiiwaangeliyaan.
Maanta waxaan isugu imaanay in farxaddaas aan isla wadaagno oo aan maanta halkan aan ku daah furno arrinta SHA oo laga wareego NHIF oo aad u wareegtiin SHA. Laakiin hal muhiimadda jirta, wixii waana loo keenay see looga faa'iidi waayo. Waxaa looga faa'iidi in ma aragta laisqoro registration. Haddaad dooni inaad ka faa'iido kaale oo isregistergala magacaada qor, maamada keen cidda, ilmaha qor, si hadow markaa cisbitaalka imaata nambarkaada soo baxo oo daawada free lagugu siiya oo cisbitaalka lagugu free lagugu daaweeya. Laakiin haddaaba isdiiwaangelininba aad isqorinba waxba maad markaa faa'iidada ma helaysid. Marka muhiimadda maanta waxaa weeye waa daafurka SHA inaan maanta bilowno, dadkana aan ugu yaboono aan ugu yeerno inay isdiiwaangeliyaas qora. Muhiimadda inta hadal lama saaro, intaa weeye sheekada.
Bishaar Axmed Daqane, warbaahinta Star, Garissa.